Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe men, oɗo saha sakiki mawɗo Ousmane Diko haalanto on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse nu jiira wonani en to ɓoggi janɗe to. Batu jeenaɓo fedde jokkiti tan golle kawral ngal puɗɗannoɗo hannde Bamako ɗo bantinama fa ñande ɗiɗi yaade tati lewru juin, nden heƴaɓe gueɗe ɗe yaaɓe arde fa kalda dow ko fali e golle o ko gartali tafen. Fedde humaninde moƴƴintinde bonandaji caggal basiji ɗi bati beeta e hannde Bamako ɗo. Ministre hinne e yurmen nde kañum e golle neɗɗa ko wi ko ɓuuri milliardji temedɗiɗi e noga e ɗiɗi sefa garete e ɗe nokkuje. Batu waɗi beeta e hannde Bamako ɗo dow wallitirgo dabareji politique aku fa warde e sariyaji. Libbalɗe tati hawru e henɓe kaldan dow golle kawral ngal dow politique aku e sariyaji fa warde e neɗɗaku. Hono daɗodiral ande jande hakkudere ɗum kap fuɗɗi beeta e hannde ley leydi ndi fu se wona kidal. Hono kaɓatoɗo ko ɓadato hono janngoɓe ujunaji noga e jeyon hono daɗodirta e ley nokkuje capanɗe jeegon e go'o. Yo ɗi kabaruji wonɗi men jogani o hannde bisimilla moɗon e dow studio tamani. Batu jeenaɓe fedde jokkiti tan golle kawral ngal puɗɗannoɗo hannde Bamako ɗo bantinama fa ɗiɗi yaade tati lewru juin. Hono nelaɓe gueɗe ɗe yaaɓe yontere yaɓɓide nde Alger dow dabere haltidinde kasen hono gartali fa hannden ndu. Ndenno to Alger to eɓe gondi e haaldude kaɗum waɗama asaira saabe wala fo kabaru andanaɗo hen tafen. Keɗeɗen Oumar Waygalo faam ɓeydo.
Kawrital to Algérie to waɗi caggal hono ko guɓe murtuɗe gonɗe ley saha leydi ndi kañi e laamu o mbasuno famrude dow toɓɓe no laamu hakkundejo hani joɗɗinirede ley saha leydi ndi. Sema e plateforme holliti wiide golleji laamu hakkundejo hani ardirede farde guɓe ɗe fo dakede nokku goto. Fa hannden guɓe murtuɗe ɓe kayfi laamu o hollitinde wiide wakkati joni o holla e anniyaji lobbi hono haldude yimɓeɓe no kaldal e kawral ngal hani tabirede. Laamu o tippitigui ɗiɗo kay faali kolliti wiide guɓe murtuɗe paamayi yoga e ko tonga ley talkiɗi. Kawrital gondugal e wadde to Algérie to faɓe ƴewto wattu joni o yalla hono ko saggile kaldal e kawral ngal hani saggintinirede ko yaawi. Le majjun ɗum waɗi sababudu so hono fedde hande jokkitade kaldal e kawral ngal kawrital mabɓe ngal bortina fa ley ɗiɗi kañe ley tati lewru juin du ɗo Bamako ɗo. Wakkati joni to Algérie to faamu heɓaka ley sabiɓe fo eɓe gondi e yiidu toon le cuncunka. Ila kaldal e kawral ngal signinale e leydi meɗen ndi iɗum yetto hitande hannden tiiɗallaji kewɗi jiyama dow hen fa yettoyaade wakkati joni ono bonandaji ɗi gondi e waɗirde ley saha leydi ndi kañum e le wuddu leydi ndi. Le balɗe sappo ƴaɓɓiɗe joni ɗe bonandaji kewɗi gaɗi toon yimɓele ministrement fa yettoyo arme Mali ko yaata sappo e joyon keddiki ley saha leydi meɗen ndi. Ko honjoto woɓɓe kolliti wiide ley hen ɗiɗo bonandaji fo ana tongi dow ko kaldal e kawral ngal tabaka ko.
Majagol waɗi beeta e hannden kidal dow andinde wayde golle kawral ngal ana fa warde e wayde wirfagol gollirɗe laamu. Maji ɓe kolliti eɓe ley tiiɗalaji ndiyam e courant fa warde e wujjitagol hono balliguji nelliteɗi le région o. Ɓe mbi janginirɗe udita kawral ngal du golle muɗum huncane hoore ko yaawi. E leyde dabare deƴere wondi e wayde yawde ni yarude yeeso nden woni ko dendangal baale leydi meɗen nde waɗi nden hono noddago fewde e gouvernement. Nde holliti sukaɓe ɓaleri ana kettina caggal ley dabare golle kawral deƴere ngal. Nde widu nde hollitan metti mayre se himmeji mayri nannaka e jate. Mamadou Sidibe hooreɗo baale leydi meɗen nde haaldi e Siaka Z Traoré. Keɗeɗen ko Mamadou Sama Seku faccitani en.
Les maux dont souffrent les régions nord.
Caɗele région ngaji sahalɗi e caɗele région ngaji ɓaleri ɗi fof yo gotum. No sifaji yiriwere ñakiri région ngaji sahalɗi non ɗum ɗi ñakiri les région ngaji ɓaleri ɗi. Yimɓele heɓe goni ɓe gala golle dabare fof ɗum ɓe kedoraki. Yo leydi kanki en ndur noon sukaɓe jokkolɓe ɓe fof gotti kedorade yakawere. Ɓe région sahal leydi ndi ɓuuri fof wattanede hakkille dinaɓe ɓaleri ɓe. Ana imaɓe ɗum nattinaɓe laaɓi kewɗi. Miɗen jiiɗi ɓe jogoromi fof ley sifa goto. Tama laaɓ o ana yeeli minen sukaɓe jokkolɓe ɓe ɓaleri ɓe ɓamakka ɓorɗe hononoɓe sahal ɓe gaɗi ni yalla miɗen gattene hakkille. Miɗen miila ɓe jiiɗa ɗum jonte ɗi caggal hannde so ni wala ko waɗana sukaɓe jogolɓe région ɓaleri ɓe. Min landi noon majagol jonde nokku goto e kañe majagol les région ngaji ɗi gattanaka hakkille banggal nantingol ngol. Miɗen miila fadde nden danko laamu o waɗi.
Pensons que d'ici là le gouvernement verrait sa copie.
Kala ko jiɗɗo andude pooɗe fay dow bembaɗo men Facebook na Twitter ɗo studio tamani. ko buri miliyarji temedidi e nogay didi sefa ngadete e le dabare lamu je hakkundeji di kany e mu intinde nokuje de tagal basiji di neno ministri hinne e yurmende kany e golle neda ko andini oda adadu bete hande e le batu fedde daraninde mu intinde ko basiji di bonni ko wonne labe yilotobe du fa pammina honon lamu o lamu hakkundeji jo in hani jo inirede kany e gollidal hono hakkunde habbeti be fu kanko hamadun ko nate ministre beda won ko haade imrana kilu mayga kadena ko usman nyali buli faccitanen
il s'agit aussi de rétablir
la na go hantiude de falato den suka bana bay wallere fa ke golle gouvernement ana wonde golle jo lamu hakkunde jo no jodi to eti hajabe nyali nikuji de fu pa nyapa min himbe fu no kabaru mu wori yalla himbe ana pama no golle mu yarata gouvernement ana darani du wallude himbe sema plateforme e fama do golle ya haybre himbe jawle mu ben fa dena go wada le nikuji de fu jo ingol kabode en natti goldu ana wonda dum wada no yawir en fewri sabe dum sulini lamu sanne de golle kande wada de fa yiro wada le lamu hakkunde jo o ana wonda sabe dum sumini men sanne
aujourd'hui une de nos préoccupations
Batu wadi beta hande Bamako do do walitirgo dabare politika ko kanyi e seriyaji leedi meden le balde tati ko buri chapana nay neddo kawrata e odo batu e do tobbe nay be miijoto den goni hono joingol golle jengingo golle kawrangal kabaruji politika ko kabaruji seriyaji fawarde e walitirgo balal heedi denagu USAID e ONG NDI ndawrdi le odo batu ka be kedden Umar Waygalo fa be do den famu
d'accord est structuré en quatre volumes
kaldal e kawrangal an yoyu do kudde nay waylitinde no nuy gel seriya leedi ndi wordi kabaru denagu yirwer wada le nokule de fa yottu no bibbe mali fu kan natir damal gotal ndel tiran damal gotal ka dum fu idum yobi wakkati jono hono waylitinde no nuy seriyaaji den gori le leedi meden di le ngal do kawrtal min garan halde do hen halaji kewdi fa yotto yo hono nuy gel seriya ngal han jewtrede le leedi meden di tagal mudum min jottoto yello hono haggitere laamu hani wadrede le nokko fa yotto yo le kereduuji di so dum iwi hen min garan jojjinde walde hande humanade kabaru jam e dejere ndedo walde tawete les raisons ngadi di kanye e les credouji leydi ndi
regional et subregional
dat ondal ande hono jande hakkunde ra don kap fuddi bete hande le leedi meden di fu sawana kidal ana buri ujinaji noga e nayo temede jeddon jangobe dadondirobe le nokkuji chapande jeego e go chakite hitane de mohammed mayga horejo ngal dadondiral ande o haldi e alusene abbature dabareji bamare di kedden ko mumin sendebu faccitanen
hande dadondiral kap fuddi le mali fu sawana kidal e dadondirobe ujinaji noga e nayo e temede jeddi e chapande nay e do golleji denagu ngadama worebe centre ngaji joinama kaybobe examen hejabe direction nationale ngaji dun ngari be ben kani jiltade le centre gondi bamako kati joila ekita worebe academy ngaji dun ana wondi e haybude dadun dirangal kani sordasi e kabaruji komi kebi le academy ngaji basi furwala
hono ko buri temene jetton jangobe academy kulikoro ana ile beta hande gondi e dadondirde kambal hono jande hakkunde re dun kapo be puddire hono jande ande kesse fawarde jande jaagu fawarde e ko nande mudul lami ton kawri e auditingol enveloppe ji dadondirdidi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sen garti e kabaruji region maji medandi keben fama tanto kitato hono faabaade fa rewbe keba mosala ko warata le beenugol woni imaade batu gaddo ton o omo tongi e dow no neddo no debba faabarto le beenugol horebe hono horebe noga yon jombe ande bangal cellal yube le pale cercle o fu kawri e odo batu de jande faabato buutugol hono heddegol sukaabe le jibingol ko buri rewbe ujinere be nyaaw ciofe nanguno ngoni oppaabe hitaande 2015 de li laamu segu o yi adaduuji andinaama beete hande le batu dokondiral hakkila e wi imaane suisse ko badato temene jatton debbo ka celli boje fa chapantaton be ka kibi bibbe temedere mabbe do fu chapande jeego be ballirama jawdu fa gollido kino golleji kebal nanno gollede cella region o darani o do batu golleji mata ko suudu kidal suudu rewbe kidal to fuddi yantere jabbine ne nenno di golleji ana e ko dartano le batu mawdo kidal gaddo lewru mars jabbine ndu nenno mata go ndu suudu rewbe kidal to kidal to ana e no faaba gol golle hakkundejo gondal hakkunde bibbe leedi ndi le mali do fa warde e jengigol kawral deejere ngal hono ministry jaagu leedi meden ndarde hono julaabe kiita tinnon binda hono choggu kaakim en di ciottata durdi fi hasindinede e din maro hono sikkoro nebam fawarde chondi faranin duni chondi alkama kanyi e kosam fu ane majji ngodo aniya yo landilonade hono lewru ramadana yo di kabar yon di man jagani hande bismillah mawdon kedde hedade yewtere ma ane yeso yenji jango